Iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese duteramanye muri iki gitondo cyo ku munsi w'Imana. Muri kumwe nanje Fidene Yongabo kuri mikro muri iki gitondo. Dutangurire ku makuru avuga hirya no hino akurikirwa n'ikiganiro ejo. Mu gice cya kabiri ntimutangwe mu kiganiro dusangira ijambo guhera isaha 10:00 gushika isaha 12:00 n'igice zo mu gitondo. Turabahaye ikaze ku ijwi rya Amerika, mwumvirize amakuru avuga muri iki gitondo.
Nshuti z'ijwi rya Amerika, ndabashuhuje cyane. Fidele nawe ndagushuhuje. Ni Thomas Kamirindiriro kuri mikro. Muri Nigeria uyu munsi abaturage b'intara zimwe na zimwe barasubira mu matora y'inteko ishinga amategeko n'umukuru w'igihugu. Ejo bagize ingorane z'ibikoresho bituma komisiyo y'amatora ivuga ko gutora rero bikomeza uyu munsi. Abakandida 14 nibo bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, ariko Perezida Goodluck Jonathan na General Muhammadu Buhari wavuye ku rugerero nibo bahabwa amahirwe menshi. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije Dr. Paul Kananura impuguke mu bya politiki n'umutekano uko abibona.
Aya matora muyabona mute hagati ya Perezida usanzwe Goodluck Jonathan n'uwahoze ari umuyobozi wa gisirikare General Muhammadu Buhari?
Ayo matora kuko yahuje abo bagabo bombi b'ibihangange, kandi yarajanye n'ibyerekeranye na politike cyane cyane y'umutekano, kubera ko Boko Haram iri gutera kajagari muri kiriya gihugu. Ubu ni sa naho ishyigikiwe n'abayobozi bari bariho, baba b'igisirikari cyangwa se abagisivile, kuko ubona badafite badashyiramo ingufu mu kuyirwanya. Ibyo rero haba mu kwiyamamaza, haba muri gahunda z'abo bagabo bombi, byaragaragaye ko bose bashaka kuyirwanya, ariko ntabwo babona kimwe uko ikibazo giteye.
Perezida Jonathan ni umukristu ukomoka mu majyepfo ya Nigeria, naho Generali Muhammadu Buhari ni umuyisilamu ukomoka mu majyaruguru y'igihugu. Iri tora ni hagati ya abayisilamu n'abakristu?
Umuntu yabifata gutyo, ariko ngira ngo birarenze, kuko iyo ureba ubuyobozi bwa Perezida Jonathan usa nkaho bwaretse icyo kibazo cya Boko Haram kugira ngo gikomeze kijegeze kariya karere ko mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Nigeria, cyane cyane muri iki gihe cy'amatora, kugira ngo abazatora muri icyo gice bazabe na bake. Noneho abo mu gice cy'amajyepfo b'abakirisitu bamutore cyane, abo mu gice cy'amajyaruguru batora uriya mukeba we bahanganye batora ari bake, kubera ako kabazo k'akajagari kari muri ako karere, yenda bimugabanyiriza amajwi undi bimuhe amahirwe yo kuba yatsinda ayo matora. Ariko ngira ngo yaribeshye cyane, kuko yarebye inyungu z'igihugu.
Hashobora kuba harimo kwibeshya bwana Kananura. None se nk'ubu tuvuge Generali Muhammadu Buhari aramutse atsinze, hari cyahinduka ku buryo uyu mutwe wa Boko Haram urwanywa muri Nigeria?
Ngira ngo ubwo ari umusirikari yawe urwanya, ariko uyu mutwe wavutse kuva kera hari ubutegetsi bwa gisirikare, sinzi icyo yakongeraho, kuko burya ikibazo cya Nigeria kirakomeye. Reka tuse n'abacyumva kimwe, urabona nicyo gihugu cya mbere mu bukungu muri Afurika, kikaba kidashobora kuba cyarwanya akarwi k'iterabwoba ku butaka bwacyo. Urumva ko bitoroshye? Icyo nicyo kibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri tumaze iminsi tuganiraho ni uko muri Nigeria guhera ku bakoroneri ujyana hejuru aribo bahembwa, munsi y'abakoroneri abasirikare ntibahembwa. Urumva ze bajya kurwanira iki? Ahubwo bo bafata intwaro bafite bakajya kuzigurisha abo bandi bo bagombye kurwanya. Ikibazo cya gatatu ni uko ngira ngo abayobozi bakuru muri kariya karere k'amajyaruguru b'abayisilamu bigeze kubikorera itangazo rikomeye kandi ryumvikana. Boko Haram iyo yazaga gutera yarabivugaga, abasirikari b'igihugu bagahunga. Yamara kurangiza gukora ibyo ikora, kwangiriza ibintu, kugirira nabo abaturage, kugirira nabi nabo bayisilamu bandi badafite ibitekerezo n'imyumvire nk'iyayo, bakagenda. None abasirikari b'igihugu bakagaruka nabo bagirira nabo abaturage, bashyiraho za bariyeri bajya kubasaka babakubita. Abo bayisilamu bakavuga batese ahubwo ubutwe duhagaze he?
Murabizi bwana Kananura, Nigeria ni igihugu gikomeye cy'igihanganye cya Afrika. Kuba cyabura umutekano na Afrika yose isa nkaho ihungabanye. Mwe musanga uyu president Goodluck Jonathan aramutse yongeye gutorwa, yaba afite uburyo bushya bwo kurwanya Boko Haram akayirukana burundu?
Ngira ngo icyo gihe yabihindura, kuko yaba afite imyaka itanu, ntiyaba akiri muri bya bindi umuntu yakwita gutsinda amatora akoresheje Boko Haram, uretse ko yayikoresheje inshuro ebyiri. Kubanza kuyireka kugira ngo imufashe kuba yatsinda amatora, no kuyirwanya kugira ngo nabyo bimufashe kuba yagarura icyizere mu baturage nabwo bamutore.
Ubu rero yari Dr. Paul Kananura, impuguke mu bya politiki n'umutekano ku matora yo muri Nigeria, akomeza rero n'uyu munsi mu ntara zimwe na zimwe. Kananura aba mu Fransa, yaganiraga na mugenzi wacu Etienne Karekezi. Hagati aho Boko Haram yavugaga yarayiteye imidugudu itatu mu ntara ya Gombe mu majyaruguru ya Nigeria, ihitana abantu 24. Muri Guinea, Ebola yagarukanye nanone imbaraga ku buryo President Alpha Conde yashyizeho amategeko yo mu bihe by'amage azamara iminsi 45 mu ntara eshanu zo mu burengerazuba bw'igihugu. Yohereje kandi abasirikare kugenzura umupaka na Sierra Leone, nayo yayogojwe na Ebola. Ebola yahitanye abantu barenga 10,000 muri Afurika y'uburengerazuba, cyane cyane muri Sierra Leone, Liberia na Guinea. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Muri Somalia, abasirikare ba leta barangije kwigarurira hoteli yitwa Maka al-Mukarama ejo mu gitondo saa 2:30, niko ministri w'itangazamakuru Mohamed Abdi Mareye abitangaza. Al-Shabab yateye iyi hoteli imwe mu zikomeye z'i Mogadisho ku wa gatanu. Nk'uko ministri Mareye yabisobanuye, abantu bapfuye ni 20, barimo abasivili 6 n'abashababu bose bari bateye 6, abandi n'abasirikari n'abakozi ba hoteli bari bashinzwe umutekano wayo. Hakomeretse abantu 28, abasirikare kandi barokoye abacumbitsi n'abakozi ba hoteli bose hamwe 50. Muri Yemen, abadiplomati b'amahanga n'abakozi mu muryango w'abibumbye baraye bahunze umujyi wa Aden, umujyi wa mbere mu majyepfo y'igihugu. Ubu niho hari isibaniro hagati y'inyeshyamba z'abahuti n'ingabo z'igihugu. Indege z'intambara z'ibihugu ziyobowe na Arabia Saudite ejo zibanze cyane cyane mu majyepfo ya Yemen ku munsi wa gatatu wikurikiranije. Ikigo ntaramakuru cyo mu Faransa AFP kiratangaza ko kuva ku wa kane abantu barenga 60 bamaze kwicwa mu mujyi wa Aden muri iyo ntambara, abandi barenga 200 barakomeretse. Hagati aho, abakuru b'ibihugu b'umuryango w'Abarabu Ligue Arabe bateraniye mu mujyi wa Sharm el-Sheikh mu Misiri ku kibazo cya Yemen. Perezida wa Yemen Mansour Hadi nawe ariyo, mu ijambo rye yavuze ko inyeshyamba z'abahuti ari ibikoresho bya Irani. Irani yo yemeza ko ntaho ihuriye na bari abahuti. Umwami wa Arabia Saudite Salman bin Abdulaziz Al Saud we yabwiye abandi bayobozi bagenzi be ko ibikorwa bya gisirikare bitazahagarara kugeza igihe Yemen yongeye kugarukana umutekano n'ituze. Yabasabye gukora uko bashoboye kose kugira ngo President Mansour Hadi usanzwe yemeye n'amahanga asubire ku butegetsi. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon nawe ari muri iyo nama wasaba imishyikirano. Ndabashimiye mugire weekend nziza.
Arakoze mugenzi wacu ku makuru ahejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'ugwaruka mu Rwanda.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo kikaba ari ikiganiro kivuga ku buzima bw'urubyiruko rwiyubaka ruharanira ejo harubereye. Tukaba kandi tubagezaho bimwe mu bikorwa by'indashyikirwa byakozwe n'urubyiruko. Hari igitekerezo waduhamagara kuri 0788554511 cyangwa se 0772501415. Uyu munsi muri studio muri kumwe nangiro zeri n'umugwaneza mfatanyije
na Nkuye mu ruge Ive.
Ikiganiro cyo kikaba kiyobowe na Roger Nigena. Ikiganiro cy'uyu munsi turaganira ku ruhare rwo gusezerana mu mategeko mu rwego rwo guhashya amakimbirane aboneka mu ngo.
Ubusanzwe ubukwe ni umuhango ufite kinini uvuze cyane mu muryango. Ubukwe bubaho kubera hari umukwe, ni ukuvuga umugabo n'umugeni ariwe mugore, bigakorwa hakurikijwe amategeko y'igihugu cyangwa idini yawo. Hagiye hemezwa ko kubana bikorwa kugira ngo banyire ubukwe bororoke ndetse bagire icyubahiro. Mu Rwanda, mbere yo gusezerana imbere y'Imana, abagiye kubana babanza kujya mu murenge, ibyo twakita gusezerana mu mategeko.
Ese buriya amategeko avuga iki ku bijyanye no gusezerana k'umugore n'umugabo? Ese abajene babibona bate? Aho baradusangiza muri make ubuzima bwo mu rugo nk'abashakanye. Muri make rero ibi akaba ibyo tugiye kuganiraho muri iyi minota hari ikiganiro cyacu ejo. Ntimucikwe.
Ngo amategeko yaba agira icyo ateganyiriza abagize umuryango, ni ukuvuga umugabo, umugore ndetse n'abana. Tubikurikire mu nkuru ya Karene Uwizeye na Ariate Tagwiza. Aha bakaba baragiranye ikiganiro n'umunyamategeko.
Nitwa Ayinkame Asia.
Asia, nk'ubu ngubu hari nk'igihe abantu bakunda kubana batarasezeranye, bityo bikaba byateza amakimbirane mu mago. Ese nkamwe muba mwarize amategeko, itegeko ryaba ribivugaho iki iyo abantu baba barabanye batarasezeranye?
Mbere wenda yo kuvuga ibibazo cyangwa ingaruka z'ababyeyi babana mu buryo butemewe n'amategeko, tubanze twumve n'icyiza cyo kubana mu buryo bwemewe n'amategeko ku miryango. Icya mbere ku muturage ni uko aba yubahirije itegeko rya Leta. Ibyo nanone bikagira akamaro ku bana babavukaho, baba bavutse ku babyeyi babana mu buryo bwemewe n'amategeko. Umwana akagira uburenganzira bwo kwandikwa ku babyeyi be babiri akabamenya. Kindi nanone muri cya gihe cyo kuba umwana yakenera kuzungura imitungo y'iwabo y'ababyeyi be, ntabwo bimugora ko ari umwana uba waravutse mu buryo bwemewe n'amategeko, yaravukiye ku miryango ibana mu buryo bwemewe n'amategeko. Ikindi nanone birinda amakimbirane mu rugo, amakimbirane cyane ashingiye ku mutungo. Iyo abantu babana mu buryo bwemewe n'amategeko, bene ayo makimbirane ntabwo bayajyamo ashingiye ku mutungo. Nanone ku miryango ibana mu buryo butemewe n'amategeko, hari uburyo burengera umwana cyane uvutse kuri iyo miryango. Umubyeyi afite kujya mu irangamimerere ku murenge waho atuye akajya kwemera umwana, ise w'umwana ubwo aba ari kumwe na nyina, bakajyana umwana bakamwandika kuri se akamwemera. Icyo gihe noneho nawe akaba zagira uburenganzira nk'ubw'abandi bana bavuka ku buryo ku babyeyi babana mu buryo bwemewe n'amategeko, akaba nawe yazungura. Hari n'igihe nanone ababyeyi bashobora kwitaba Imana bose, kwakunda abana b'abakobwa se cyangwa n'abadamu babyara gutyo bakitaba Imana, uwo mwana ntawo wigeze ajya kumwandikisha. Nawe ubwe ashobora kujya mu rukiko agakoresha icyo bita rusheshe de paternité agatanga ikirego, gusa hakabaho n'imyaka ntarengwa. Icyo gihe rero nawe iyo ageze ku rukiko agaragaza ibimenyetso byose bifatika byerekana ko ari umwana wa kanaka. Numva mu by'ukuri icyo nashishikariza imiryango ibana mu buryo butemewe n'amategeko, icya mbere ni ukujya kubana mu buryo bwemewe n'amategeko, bakagenda bagasezerana ku nyungu z'abana babo no ku nyungu zabo bwite. Ikindi nanone buri umwe burya bituma iyo mubana mu buryo bwemewe n'amategeko hari icyizere kibaba hagati. Nimba ari umugore akora yumva ko ari gukorera urugo rwe, nimba ari umugabo nawe akora yumva ko akorera urugo rwe, nta ariko bikanarengera na wa mwana uzabavukaho.
Dushimire cyane umunyamategeko ndetse n'abatugejejeho iyi nkuru. Dutegura iki kiganiro kandi urubyiruko rutandukanye narwo ntitwarwiregagije. Dukurikira inkuru twakorewe na Maxime Rindiro afatanyije na Nicole Muziranenge, aho baganiriye n'urubyiruko kuba umuntu yabana n'undi badasezeranye ndetse n'ingaruka bishobora kubabyarira.
Ku bana bitemewe n'amategeko bibonwa ku buryo butandukanye mu Rwanda, haba mu muco, kuzungura, ndetse hari n'abemeza ko bishobora gutera amakimbirane ya hato na hato mu miryango. kimwe n'ahandi mu ntara zitandukanye z'igihugu. Bitekerezo kubirebana n'uyu mubano ni byinshi kandi bitandukanye, ku buryo buri wese afite imyumvire ye ku giti cye kuri ingingo. Twageze mu ntara y'Amajyaruguru ho mu karere ka Gicumbi hamwe no mu mujyi wa Kigali. Ese urubyiruko rutekereza iki ku kubana batarasezeranye?
Twagena Imana Jean Paul mbahano Bureshi, umurenge wa Byumba, kagari ka Gisuna. Nyine ntago ari byiza gushakana n'umugore mutarandisikanywe, kuko nyuma nk'iyo habaye nyine gutandukana kwabo, umugore apfa kugenda nandeza afite, yanabyara umwana ugasanga umwana ejo heza harabipfiriye bitewe n'uko batanditswe ngo nyina agire ikintu abaza ku mugabane wa se w'umwana.
Nitwa Rwemera Mahoro Fatuma, nkaba niga mu wa gatanu ikoranabuhanga. Ubu ngubu ndimo kwiga Ibyumba muri Groupe Scolaire Papebe. Okay, ku bana byemewe n'amategeko ni byiza, ariko nanone hari igihe waba ufite wenda gahunda zihutirwa ukaba wabona bitemewe n'amategeko bitewe n'ukuntu waba wizera uwo mwaba mugiye kubana mukazaba mwabana nyuma byemewe n'amategeko.
Nitwa Murwanashyaka Emmanuel, ntuye ku Muhima, mfite imyaka 25. Ubundi byose biva ku rukundo, kubera ubushobozi bw'iki gihe, igihe ntikigera cyo gushaka, wagenda tukabana.
Nitwa Masengesho Beatrice, nturuka mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Kageyo, imyaka 19. Abana n'amategeko hari igenda haba ikibazo, ukabona nta handi hantu wajya bikakubera byiza kuko mwasezeranye. Ariko ku batabana kubyemewe n'amategeko, iyo habaye ikibazo nyine baratana, bikagira ingaruka ku bana babo.
Nitwa Muhozi Etienne, ntuye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, mfite imyaka 33. Uko mbitekereza njyewe, ntabwo njya ntekereza yuko mu buryo bwa leta byaba ari byiza, kubera ko ngiye mbona iyo banyuze mu mategeko bibungabunga umutekano w'urugo rwabo, imibanire myiza, cyane ko haba hariho na ka kantu ko kumva umuntu afite ibyo atinya n'amabwiriza babuza gutandukana uko biboneye, bigatuma abantu bose bagenda mu buzima bwiza mu byerekeranye n'imibanire yabo.
Kakemana Natali, nturuka mu murenge wa Manyagiro, umudugudu wa Gasyata. Nuko iyo ushakanye n'umugabo wawe mwaranyuze mu mategeko, mwumvikana ndetse akaba atagufata uko yiboneye, kuko iyo utasezeranye ufatwa nk'umugore w'indaya, ku buryo mushatse ari gutandukana mwagati yanyu muragabana kimwe cya kabiri n'undi kimwe cya kabiri mukaringanyiza. Ndikumva ari ibyo ngibyo.
Nitwa Ntaraminga Jean Claude, nkaba nturuka mu kagari ka Ngondoro, umudugudu wa Karambo, umurenge wa Byumba. Iyo babana batemewe n'amategeko bashaka abagore benshi cyane, abana bavuka ku mugore umwe ugasanga ntibigenze neza, abagore bamwe bakahukana, usanga bamwe bicwa n'abagabo babo kandi ugasanga batandukana byihuse.
Nitwa Nzaramba Angelo Di Maria, kenuye Kakiru, imyaka yanjye byo ndeze. Ibi byo kubona byeze ku mategeko, urundi ruhande ntabwo mbyemera, kuko muhe mpamvu natabyemera, kuko naguhesheje agaciro umubyeyi wakubyaye, icyo cya mbere. Icya kabiri, naguhesheje isura nziza umuryango uturutsemo.
Njye nitwa Tisenge Jean Vincent, mukaba musanze hano Las Vegas, aho ahitwa Yarahamani. Aho ngaho ni mu mudugudu wa Gisoma, mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Gicumbi. Mfite imyaka 18. Nuko ari bibi imbere y'amategeko, kuba nyine bataraciye imbere y'amategeko ni amakosa. So bumvikanye nyine bo ubwabo bakiyumvikanira, bakumva ko bizeranye hagati aho, babikora bitewe n'uko nyine baba ari babiri babyumvikaniye, baba bizeranye muri make.
Nk'uko tumaze kubyumvira rero, bamwe muri uru rubyiruko twaganiriye buri wese afite uko yumva ndetse anategura imbere he akurikiye amahitamo mu gushinga urugo rwe. Buri wese afite uburenganzira bwe ku gitekerezo cy'ubuzima bwe. Ese wowe udukurikiye muri uyu mwanya, ni icyo utekereza ku mubano w'imiryango ibana bitemewe n'amategeko?
Ikiganiro n'ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mwe mwese mudukurikiye indirimbo Umugabo Uhiriwe y'umuhanzi Tom Close bashimishe.
Ngira amahirwe nk'aya, icyo nzi icyo ni kimwe, n'umugabo uhiriwe. Nkunda nk'uko nifuza gukundwa, n'umugabo uhiriwe. Ni wowe Imana yandemeye, n'umugabo uhiriwe. Uri marayika murinzi wanjye,
aka karirimbo kabanyuze kandi twifuriza abafite ingo bose n'abifuza kuzigira guhirwa. Tubibutse ko turi mu kiganiro ejo aho tuganira n'abantu batandukanye uruhare rwo gusezerana mu mategeko. Tukaba tugiye kukurikira inkuru ya Crispin Mizero na David Hitimana aho babashakanye badusangiza ubuzima bwo mu rugo rwabo mu majyaruguru y'u Rwanda.
Urukundo ntirugaragara ariko abenshi bemeza ko rubaho, rutuma babiri bahura bakamenyana bagakundana bagahitamo kurushinga.
Nuko twari dukundanye, twari dukundanye n'urukundo muri make.
Turi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo, umurenge wa Shyorongi, akagari ka Rutonde. Aha turagana n'umuryango wa Leandre Uwizeyimana hamwe n'umufasha we Christine Uwimana. Uyu muryango w'abahinzi wamaze imyaka itatu ubana binyuranyije n'amategeko.
Impamvu nafashe gahunda yo kubana nawe tutayitwaje imbere y'amategeko, nakoze umurimo w'igisirikare, nyuma nza kuvamo mbona mfite udufaranga dukeya tw'imperekeza bampaye, nibwo navuze nta mafaranga atazamfira ubusa, kamite nze n'umugore byihuse turabana.
Nanjye nyine twarabivuganye twumvikana yuko tugenda tukabana, ariko mu minsi mikeya tumaze gushakira tumaze kwisuganya tuzajya imbere y'amategeko.
Kubana binyuranyije n'amategeko ni igihe abantu babiri biyemeza kubana ntibasezerane ku mugaragaro imbere y'amategeko. Kubana muri ubu buryo biracyakorwa hirya no hino mu Rwagasabo. Ese hari imbogamizi zirimo?
Umudamu iyo muri kumwe mutarasezeranye rwose nubwo mwamukundana ariko ntago bakwibonamo neza, arabaza ati kubera iki tutajya imbere y'amategeko, niyihe mpamvu ibituma tutajya gusezerana? Noneho nawe ukabura igisubizo, umuha ntago bakwizeye neza, akavuga ati niba dukundana koko umutungo ari uwacu twese n'abana ari abacu, ni kuki tutajya imbere gusezerana imbere y'amategeko?
Umuntu akora nk'umujura kuko urakora ugakora ukumva nturimo gukora koko ibyawe ijana ku ijana, ugakebaho dukeya ugashyira hariya ku ruhande, cyangwa nimba ufite agakonte ukagenda ukiba umugabo gutyo atejo nansimbiza nzagende shireho.
Kuri ubu bamaze imyaka isaga ine basezeranye imbere y'amategeko, birumvikana ko bamaze imyaka irindwi babana. Mu kuganira na Leandre n'umufasha we Christina bicaye munsi y'igiti cya avoka ku gatebe karekare gakozwe mu mbaho. Mu gihe abahungu babo bagiye ku ishuri dore ko bari mu bihe by'ibizamini, uyu muryango wemeza ko wateye imbere kurushaho nyuma yaho basezerana imbere y'amategeko.
Nyuma yaho rwose twavuze tureka dufate ingamba nk'abantu dufitanye abana, tugende imbere y'amategeko, tujye imbere y'amategeko. Nyuma yo gusezerana ni byinshi twagezeho.
Mbwira bike
twaguze nk'itungo, urabona iyo iyi nka twayiguze nyuma yo gusezerana. Mu mabanki nka sako twagiyemo nyuma yo gusezerana. Kubera ko mbere umuntu yaravuga ati se ninjya muri sako ninde urabo mwishingizi, uko abona umwe mbese arakeka wundi ati mba ngize umwishingizi kandi ntarabo wewe bwite gurukijana ku ijana, ko mbese haracyari urwikekwe. Ariko ubu sako nta kibazo, umwe aragenda akaguza amafaranga akaza akaba umwishingizi akamusinyira, mbese nta kibazo, twese twahise duhuza hamwe, ubu nta kibazo dufite.
Christina na Alexandre kandi banemeza ko iyo mutasezeranye imbere y'amategeko urwikekwe ku mpande zombi rutuma buri wese adatuza, bitewe n'uko mu mategeko nta kiba kigaragaza ko umwe ari umufasha w'undi, ariko iyo mwasezeranye buri wese aritanga agakorana imbaraga ze zose kugira ngo arebe icyateza umuryango w'imbere.
Inama twagira urubyiruko rutarashakana nuko rugomba kujya rubanza rugashishoza rukabanza rugaca imbere y'amategeko, kuko iyo rutanyuze imbere y'amategeko hari igihe uhura n'ibibazo atashobora kwikuramo,
cyane nk'abakobwa, kuko iyo ugiye gutyo ukagenda udanyuze imbere y'amategeko uragenda wagerayo akaba guteye inda ya mbere. Inda ya mbere wenda ukayibyara, wamara kubyara ukabona arakwirukanye ukagenda yanda wabyaye umwana ntuzongera kumubwira, bikajya hita bijya mu buyobozi, ntuzongera kujya kumubwira ati umwana gutya na gutya, ubwo bihita bifatiye ubuyobozi akajya kukurega ati ndezo ibiki byose kubera iki, nta tegeko ntabwo anyuze imbere y'amategeko ngo itegeko rigire uko rimurenge.
Zimwe mu ngo zibana binyuranyije n'amategeko usanga kenshi zirangwamo amakimbiranye ashingiye mu kutizerana, bikavamo ubutane bityo ingaruka zikibasira abana. Leandre n'umufasha we Christina bafitanye abana batatu b'abahungu. Ese uduteze amatwi kuri uyu munsi ubona kuba umufasha w'undi bigomba gukorwa gute? Dusangiza igitekerezo cyawe mu kiganiro ejo.
Dushimiye ababashakanye kuri iki kiganiro kiza bagiranye na David ndetse na Chris. Mbere yo gukomeza ikiganiro twumve indirimbo Amahoro y'umuhanzi Nyakwigendera Minani Rwema afatanyije na Aimable Twahirwa.
Zacu dukunda tugeze mu mwanya twahariye mwe muba mwatwandikiye tukaba duhaye umwanya Maurice Shyaka na Nadine w'Amahoro ngo batugezeho ubwo butumwa.
Ongeye kubaha ikaze bakunzi b'ikiganiro ejo. Uyu mwanya muzajya mukurikira ubutumwa bw'abatwandikiye ku biganiro byacu byahise. Ubutumwa tugiye kubagezaho nubwavuye mu kiganiro ejo cyatambutse bwa mbere, aho ikiganiro cyavugaga ku ruhare izihizwa ry'umunsi wahariwe abagore ugira mu iterambere ryabo. Mori, tugiye guhera ku buhe butumwa?
Ubutumwa tugiye guheraho ni ubwa Innocent uherereye Matimba mu ntara y'Iburasirazuba ufite imyaka 35 y'amavuko. Ubwo avuga ko abadamu bo hambere nta gaciro bahabwaga, ariko uyu munsi abona ko bahabwa agaciro. Aho yagize ati: ubu abadamu bafite uruhare ku mitungo yo mu miryango, ndetse unasanga batanga ibitekerezo mu nzego zifata ibyemezo. Kera ibyo ntibyabagaho. Innocent, turagushimiye kuri ubwo butumwa bwa butanze. Dukomereze ku butumwa bwa Rukundo Jean Paul uri mu gihugu cy'abaturanyi ya Burundi mu ntara ya Cibitoke. We kubwe abona ko abari n'abategarugori bari gutezwa imbere, bigatuma hari bamwe na bamwe bahohotera abagabo babo. Turagushimiye cyane Jean Paul kuri ubwo butumwa bwa utanze, ndetse tunasuhuza abakunzi bacu baherereye i Burundi. Umuhoze Giovanni, umwarimu kuva mu mwaka w'1999, nawe mu butumwa bwe yagize ati: mwakoze kuzana ikiganiro ejo, nagikunze cyane. Turagushimiye cyane. Gusa Giovanni yaduhaye igitekerezo cyo kuzakora inkuru ku buzima abarimu mu mashuri abanza babamo, kuko wabona abarimu bagifite ibibazo byinshi. Giovanni, turagushimiye ibitekerezo byawe, ndetse tunakwizeza ko tuzakora kuri iyi nsanganyamatsiko. Nadine rero hano akaba ariho dusoreje ubutumwa bwacu.
Yego, twanasuhuza Ndabamenye Etienne utuye mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi. Twizere ko ibitekerezo bye tuzabibona ubutaha. Aha akaba ari naho dusoreje ubutumwa bwa none. Gusa mbashimire mwese mwakunze ikiganiro ejo. Babwira nti ubutumwa bwanyu buhawe ikaze. Bibutsa ko adresse mwakwifashisha mutwandikira email ni info@ejoyouth.org. Naho kubahamagara cyangwa se kubohereza ubutumwa bugufi, mwakwifashisha nimero ya telefone igendanwa ariyo 0722551145, cyangwa se 0788555411. Abakoresha Facebook namwe mwakomeza kudukurikira kuri page ya Ejo Youth Echo. Naho abashaka kongera kumva ikiganiro mwakwifashisha urubuga www.ejoyouthecho.org.
Murakoze, mugire ibihe byiza.
Hari igihe uze kanguka amasuya waga wumuka uze sanga gatima kagihari.
Ni Christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ku 104.3. Stay in touch.
Ubwiruka amateka yacu ntituyibagirwe, ahubwo tuyigireho.
Mubandanya gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu mwanya muto muratega amatwi ikiganiro dusangira ijambo.
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi badusangire ijambo kuri mikro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Itegeko Nshinga u Rwanda rugenderaho rimaze hafi imyaka 12. Kuva iryo tegeko ryemejwe n'abaturage mu itora, u Rwanda rwayobowe na president umwe kugeza n'ubu ukiriho, ni president Paul Kagame. Nyamara guhera mu mpera z'umwaka ushize no mu ntangiriro z'uyu, ibiganiro mpaka ku ngingo yo guhindura itegeko nshinga kugira ngo umukuru w'igihugu Paul Kagame yongere kwiyamamariza kuyobora u Rwanda byatangiye kumvikana hirya no hino mu gihugu, mu nzego zimwe na zimwe z'ubuyobozi, mu mashyaka ya politiki amwe n'amwe aravuga rumwe n'ubutegetsi, aratavuga rumwe nayo. Impaka ni nyinshi. Ese ingingo zikumira president w'u Rwanda kwiyamamariza manda ya gatatu zahindurwa? Mbere yo kuganira n'abashyitsi n'impuguke twatumiye, ndabanza kubumvisha inkuru umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye mu minsi mike ishize, aho izo mpaka zatangiye kumvikana mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Eric,
ibiganiro mpaka ku ngingo yo guhindura itegeko nshinga umukuru w'igihugu Paul Kagame akongera kwitoreza kuyobora u Rwanda bikomeje kugaragara ku mpapuro za mbere mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Itegeko nshinga rigibwaho impaka ryemera mpande ebyiri kutorewe gutegeka u Rwanda. Ibyo kuri uyu wa gatandatu byatambukaga kuri radio y'igihugu byahaye ijambo bamwe mu baturage bagejeje ubusabe bwabo mu nyandiko ku nteko ishinga amategeko y'u Rwanda imitwe yombi, basaba guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame yongere kwiyamamaza. Bavuze kuri radio y'igihugu ko ubusabe bwabo bushingiye ku kuba Perezida Kagame yarabagejejeho byose yari yarabasezeranije, bityo ngo kumubura mu buyobozi bishobora gusubira inyuma. Mu butumwa bugufi bwaturutse kuri telefone ngendanwa ya Bwana Fidele Ndayisaba uyobora umujyi wa Kigali, bwasomwe kuri radio y'igihugu bwemeza ko ku rwego rw'umujyi wa Kigali basabye babishinzwe gutangira kubahiriza ibyifuzo by'abaturage batuye Kigali. Bwana Fidele Ndayisaba yabwiye Ijwi rya Amerika ko abagize njyanama z'uturere n'umujyi wa Kigali aribo bagomba gutumikira abaturage.
Ibyo nababwiye ni byemejwe n'inama njyanama z'uturere two mu mujyi, n'inama njyanama y'umujyi wa Kigali nk'abahagarariye abaturage batowe n'abaturage bashinzwe gutumikira abaturage babagezaho ibitekerezo. Ibyo rero njyanama mu mujyi z'uturere two mu mujyi n'iy'umujyi nyirizina zarabigaragaje, zisaba inzego zibishinzwe ko zumva ibitekerezo n'ibyifuzo by'abaturage.
Ibiganiro nk'ibi byatangiye buhoro buhoro bituruka mu bitekerezo byanditse binyuzwa mu bitangazamakuru, byose bigusha ku kugaragaza ubunararibonye bwa Perezida Kagame ko nta wundi ukwiye kandi ushoboye gukomeza kuyobora u Rwanda. Ku bya radio y'igihugu bari babiteraniyemo kuri uyu wa gatandatu barimo Maître Vaude Uwizeyimana, Vice Perezida wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kuvugurura amategeko. Uyu akaba agaragaza ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rikwiye guhinduka Perezida Kagame akongera kwiyamamaza. Maître Uwizeyimana avuga ko byaba byiza nta mupaka wa manda waba mu itegeko nshinga, ibitekerezo by'abaturage bikagira uruhare mu kwitorera uwo bashaka. Atanga ingero z'ibihugu nka Canada yabagamo mbere yo kuza mu Rwanda na Israheli, kwiye abaturage batuye umutegetsi ntabageze ku byo yabasezeranije ngo bamukorere icyo yise kumwamurura izuba riva, bityo ngo kuba abaturage bagisaba ko Perezida Kagame akomeza kubayobora nta kibazo na kimwe abibonamo. Maître Vaude avuga ko bitewe n'amateka y'igihugu bwacyo, abantu bakwiye kwirinda politiki bakopeye ahandi. Kuvuga ko manda ebyiri zihagije mu bihugu nka Amerika, Ubufaransa n'ahandi bavuga ko bagendera kuri demokarasi ngo ntago byagombye gukora hano mu Rwanda. Mu minsi ishize abarwanashyaka ba FPR Inkotanyi mu turere tw'igihugu basabye ko itegeko nshinga ryahinduka Paul Kagame agakomeza kuyobora u Rwanda. Biri mu mujyi umwe w'ibituruka mu bahagarariye amashyaka adakomeye mu butegetsi bw'u Rwanda. Bose bahuriza ku kuba ngo hari abaturage benshi badasiba kugaragariza Perezida Kagame iyo yabasuye ko bakimukeneye. Uwavuba wari watoranijwe kuvuga mu izina ry'abatuye Muhanga ubwo Perezida Kagame yajyaga gutaha urugomero rw'amashanyarazi yamusabye ko yakwemera bakazibanira kugeza ageze agarutse. Ababibona bitandukanye ariko bo bavuga ko abanyabubasha bari no kwisonga mu kugaragaza ko itegeko nshinga ryahinduka, bari nyuma mu gucura ibitekerezo bibumbatiye ubusabe bw'abaturage, kandi nibumva uburyo itegeko nshinga ryavugururwa kubera umuntu umwe rukumbi. Kuguma cyangwa kuva ku butegetsi ku bushake kwa Perezida Kagame bikomeje gukurura impaka, nyirubwite Perezida Kagame yabibajijweho kenshi. Ibisubizo bye byakunze gutandukana hamwe agasaba gutegereza igihe kikagera handa akavuga ko atazasubira kwitoza. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ndamushimiye Eric Bagirubusa. Nyuma yaho kandi umunyamakuru Eric Bagirubusa yavuganye n'abahagarariye imiryango itagengwa na leta bumvikanisha ko impaka nk'izo ku itegeko nshinga nuko ryahindurwa zije hakiri kare, cyane ko hakiri imyaka ibiri irenga kugira ngo manda ya kabiri ya president irangire. Uyu munsi twatumije impuguke ariko cyane turibanda ku bijyanye n'amategeko. Ndabasaba babanze kubibwira.
Nitwa Frank Mwine, haba ndi hano London, haba nkurikirana amategeko mpuzamahanga na politike, haba rero nka ubungubu ndi mu Budage mu rwego rw'akazi.
Ndabasubuje bwana Frank Mwine, muraho neza?
Turakomeye cyane, namwe muraho?
Natwe turaho hano Washington. Twatumiye kandi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nitwa Claude Gatebuke, nkaba nibanda ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu karere ko muri biyaga bigari muri Afrika na hano muri Amerika.
Ndabasuje bwana Claude Gatebuke, murakomeye?
Mukomere.
Kuba twumva, nagira ngo duhere ku ngingo ikomeye Frank Mwine mbahereyeho. Akenshi abantu bajya gutora muri kamarampaka itegeko nshinga mu bihugu byacu bakaryemeza ko ari itegeko rigomba kugenga imibereho y'igihugu. Muri make cyane, itegeko nshinga ryumvikana rite ku muntu usanzwe yumva ko itegeko nshinga ni iki muri make?
Urakoze Tiene. Mu by'ukuri itegeko nshinga umuntu yabivuga yavuga ko ari amasezerano abayobozi cyangwa umuyobozi n'abayoborwa bagirana kugira ngo barebe ukuntu bayoborwa, ariko ayo masezerano akaba ariyo ari hejuru y'andi masezerano mu rwego rw'amategeko mu gihugu icyo ari cyo cyose. Ayo masezerano rero ashobora guhindurwa uko abaturage baba babishatse cyangwa abahagarariye abaturage baba babishatse. Ngira ngo ikibazo kiri mu gihugu cyacu mu Rwanda.
Ihangane gato Frank Mwine, tuhagere mu kanya, reka mbaze na Claude Gatebuke we. Itegeko nshinga bwana Gatebuke mwe ni itegeko mufata mute?
Itegeko nshinga ni itegeko ry'ikirenga mu gihugu. Ni ukuvuga ko nta rindi itegeko mu gihugu riba risumba itegeko nshinga. Niyo umuntu ushinzwe gukurikiza amategeko agiye gukora ikintu, hari itegeko rimwemerera ariko iryo tegeko rikaba ryica itegeko nshinga, nta icyo gihe iryo tegeko ntago rikiba rigifite agaciro. Nta tegeko na rimwe mu gihugu, nta n'umuntu n'umwe mu gihugu usumba itegeko nshinga, ni ryo tegeko ry'ikirenga.
Mukurikira amakuru mu rwego mpuzamahanga, ibibazo by'ingutu ibihugu byinshi bikunda guhura nabyo ni ibibazo by'amategeko. Ese bwana Frank Mwine, guhindura itegeko nshinga ni ibintu bishobora gukorwa inshuro nyinshi, ni ibintu bikorwa uko bwije uko bukeye, bigenda bite ubusanzwe?
Urakoze Tiene. Itegeko nshinga ubwaryo nkuko tumaze kubivuga ni itegeko risumba n'amategeko, ariko ntabwo bivuga kuri itegeko ridahinduka, ni nkuko n'andi mategeko agenda ahinduka. Aho uravuze uti rihinduka gute n'iryari, nko muri Afrika ugiranyije muri Afrika ibihugu byabo uko biteye, itegeko nshinga rishingira ku bibazo bafite nuko ibyo bibazo bigenda bikoreka. Nkuko urugero Tiene, batanye itegeko nshinga mu Rwanda 1995 96 ibibazo u Rwanda rwari rufite icyo gihe ntabwo byari biteye nk'uko ubu ngubu biteye. Ni ukuvuga ko rero kuva icyo gihe kugeza wenda mu 2003 hari ibibazo uko byari biteye. Ni ukuvuga ko rero kuva 2003 kugera ubu ngubu hari n'ukundi bibazo biteye, ariko rero kugira ngo itegeko urihindure biterwa n'ibibazo bigenda bivuka bishingiye ku byo abaturage bashaka kugeraho. Ariko kugira ngo tubaze ngo ese ni ryari biba ngombwa, ni ngombwa iyo hari ikibazo, ariko icyo kibazo n'ubundi iryo tegeko rikaba rikivuga ko icyo kibazo kumwe kizakemuka.
Bwana Gatebuke, kugira ngo itegeko mwavuze ko ari itegeko rikirenga kugira ngo mu by'ukuri rihame ribonere abantu bose abayobozi n'abayoborwa kugira ngo rihinduke mbese biba byagenze bite
ubundi mu bihugu bigendera ku mategeko kandi bigendera ku kuri demokarasi kugira ngo buri munsi mu nteko zishinga amategeko hari amategeko aba ari mashyashya hari ayo baba bari gukuraho yashaje hari n'ayo baba bari kugenda bahindura ibyo ni buri munsi mu nteko zishinga amategeko ariko kugira ngo itegeko nshinga rizahinduke hagomba kuba hari ikibazo gikomeye
kingutu rwose
nta nubwo akenshi barifata ngo barikureho ryose bashyireho irindi ariko kugira ngo rizahinduke hagomba kuba hari abaturage benshi bashyigikiye icyo kintu n'abanyamategeko kandi bakaba berekana ko koko hari impamvu ariko ibyo bintu n'ibintu nta biba gake cyane ku buryo bashobora kumara n'imyaka n'ijana itegeko nshinga ridahindutse ubundi ntago ripfa guhinduka gusa ngo kubera ko habaye event mu gihugu itegeko ripfa guhinduka
ikibazo ku banyafurika kenshi ni uko itegeko rihinduka kenshi cyane haba za kudeta haba si imyivumbagatanyo yabaye hari izindi mpamvu zikomeye itegeko nshinga akenshi rirahindurwa uko bwije uko bukeye
ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubake ejo hatubereye iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio ijwi rya Amerika ku 104.3 FM
ikiganiro ejo
Bwana Frank Mwini bagezeho twatangiye tuvuga tuti mu Rwanda kuba itegeko nshinga ryahinduka ni ikibazo abantu batangiye kujyaho impaka kuvugana hirya no hino murebye mu Rwanda bwana Frank Mwine itegeko nshinga ryagombye guhinduka mu by'ukuri
hari ibyo Katebuke amaze kuvuga ko ikibazo cy'ingutu nicyo cyatuma igihugu gihinda itegeko nshinga ariko ntasobanuye ikibazo cy'ingutu ni iki urumva rero ikibazo cy'ingutu imbere y'umuntu nka Katebuke cyangwa Frank uko agisobanura siko undi agisobanura ikibazo cy'ingutu igihugu kigifite uko kigisobanura nuko kiba giteye ariko tujye ku kibazo babaza guti ese mu Rwanda itegeko nshinga byari ngombwa ngo rihindurwe yewe navuga guhindurwa ku yihe ngingo kuko ngira ngo ikibazo cy'ingutu abantu bavuga no guhindura ingingo y'ijana na rimwe bashingiye ku ngingo y'ijana na 193 ingingo y'ijana na 193 ivuga ngo iki iravuga ngo perezida niwe utangiza umushinga mu cyongereza bavuga ngo initiative niwe utangiza umushinga ugwenda itegeko nshinga akunyuza muri kabineti ikabyemeza ubwo niwe akabitwara mu nteko bikaba itegeko ni nk'uko n'inteko ishobora kubitangiza ariko mu kinyarwanda bo babivuga neza mu cyongereza babivuga nayo ngiye bavuga ngo concurrently niwe kuvuga ngo perezida akora initiative na n'inteko ishinga amategeko akora initiative aho ngaho concurrently icyongereza cyabivuze nawe ariko mu kinyarwanda cyavuga ngo cyangwa nubwo ko perezida ashobora gutangiza uwo mushinga cyangwa inteko ishinga amategeko nibo batangiza icyo kintu uwo mushinga wa mushinga ukazavamo itegeko ariko iyo bigiye muri iyo ngingo y'ijana na rimwe tuvuga ariyo ireba manda za perezida na manda zo gutegeka kuba hari ibintu bitandukanye perezida na manda wazo yewe ndavuga ngo ngo ikirebe yewe iyo ndeba perezida Kagame ibintu amaze gukora byiza cyane nabyo abantu bashingiraho bavuga ndabibona ibintu bibiri icya mbere ninde ujye gutangira ikintu bita initiative gutangiza umushinga kuko ingingo ya 193 irabivuga ngo ni perezida cyangwa inteko ishinga amategeko ntabwo ivuga abaturage kuko gutangiza bishobora kuba mu magambo bishobora kuba mu nyandiko niho mfite ikibazo aho ngaho ese itegeko nshinga rivuga ngo initiative gutangiza bavugaga kuvuga kwandika gukora iki none turabona abaturage ahubwo nibo bakoze icyo bita initiative gutangiza kuko nibyo abantu bavuga ngo abaturage barabishaka niko nibo bafite igihe ipfunwe n'ikibazo
ye aho nicyo zigikomeye cyane reka ngere kuri bwana gatebe ukigatoya gusa ko umuntu yakwibazaho Frank mwine nko muvuze hari uwagusubiza agira ati abaturage barabisaba ariko no kugira ngo umushinga uzatangizwe bivuga ko inteko cyangwa se president bayifata mu ntoki byabo bakavuga ati dore ibyo abaturage bifuza tutangije uyu mushinga nabyo birashoboka ku ruhande rumwe ariko ku rundi bwana gatebuke kuba itegeko nshinga ryahinduka kugira ngo president uriho yamamarize indi manda ni ikibazo cy'ingutu cyatuma itegeko nshinga rihinduka
icyo mbere navuga kuri icyo nuko kuri iyo ngingo bashaka guhindura ijana na rimwe mu itegeko nshinga icyo navuga cya mbere ku byo Frank avuze nuko inteko ishinga amategeko ni intumwa z'abaturage za rubanda ni ukuvuga ko niba hari demokarasi abaturage bashobora gutuma intumwa zabo kubatumikira iyo initiative bakayikora ariko ubu ngubu mu Rwanda nta mpamvu n'imwe ihari yo kugira ngo iryo tegeko rihinduke nta nubwo iyo mpamvu ishobora kuzabaho kubera ko icyo igihinduka icyo bashaka guhindura ni ukuvuga ko umuntu ubaye perezida yarenza manda ebyiri nk'uko byanditse ubu ngubu u Rwanda rufite abantu benshi kandi bazi ubwenge bashobora kuyobora u Rwanda ntabwo Kagame ari we muntu wenyine ushobora kuyobora igihugu cy'u Rwanda ikindi ntabwo Kagame azabaho imyaka ijana cyangwa imyaka igihumbi azageraho ate nk'uyu munsi akoze accident agapfa ni ukuvuga ko byagenda gute noneho itegeko nshinga ryahindurwa ikindi impamvu abaturage nta kuntu batakomeza gusakuza bavuga ko cyane cyane umuntu bahaye mikoro bakamushyira kuri televiziyo ngo avuge ko ashaka Kagame kuko turabizi ko umuntu wese utemeye ibyo Kagame cyangwa FPR ivuga mu Rwanda barabimuziza yagize imana baramufunga icyo gihe abakiriho hari abapfa hari n'abahunga ni ukuvuga impamvu ahubwo itegeko nshinga riri guhindurwa kugira ngo hagumeho umuntu umwe umuntu specific uwo nguwo perezida Kagame ni ukubera ko Kagame akeneye icyo bita presidential immunity
uravuga ubudahangarwa bwa perezida
icyo kinaragikeneye kubera kuva ku itariki ya mbere z'ukwa cumi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda kuva ku muturage wa mbere FPR inkotanyi yishe ibyumba ikagitumba cyangwa igabira aho igitero cyatangiriye kugeza uyu munsi kugeza kuri ba rwigara bari gupfa uyu munsi na miliyoni z'abantu zapfuyemo aho hagati Kagame abifitemo responsabilite ibyabaye muri Congo
ihangane gato bwana gatebukereka tugarutse gato ku bijyanye n'itegeko nyirizina bwana Frank mwine ku muturage w'umunyarwanda utwumva ubu ngubu bishobora ko mu myaka itageze kuri ibiri ashobora gutumizwa muri kamarampaka bati emeza iritora impamvu yatuma itegeko nshinga rihinduka kubera umuntu umwe ni impamvu isobanutse
ishobora kwisobanutse cyangwa idasobanutse ariko ikibazo kiri ngo hari icyo gatebe cyavuze wenda ntemeranya nawe n'icyo yavugaga ati perezida arashaka iminota ariko siko mbibona yewe abaturage baramukunda nibyo ariko tuzabaturage urukundo bafite muri Afrika uko babimeze muzi ukuntu Habyarimana muri za mirongo inani nani na karindwi nani n'umunani bamwitaga umubyeyi bamwitaga Sugira Sagamba tera imbere turagushyigiye ijana ku ijana abya nibyo gihe aza gutorwa ushikuri bari kumutora ijana ku ijana urumva rero abaturage babandi basanzwe batandukanye n'imyumvire yacu abantu tuvuga ngo barasobanukiwe barize kandi abaturage nibo benshi unavuna bari ku mihanda bavuga ati perezida turamukunda n'ibindi ariko jyewe ndashaka kuvuga ese perezida we ni ngombwa ko yakongera akiyamamaza kubera ibiza akoze kubera ibyiza agize ku banyarwanda ngira ngo no ahubwo ibyo bintu byiza nakoze ntandukanye n'agatebuke kuwe arareba immunity gese iyo ndeba kuko ibyo ngibi ni byo amategeko perezida ashobora kuba ari umwere ngenda avuga ngo se perezida ibyiza akoze ese yaba ari impamvu dufite abaperezida nka ba Mandela kuki perezida atemera akaba nka Mandela akaba yicaye mu gihugu cye akaba umutware akagira inama abantu ese ni ngombwa ngo azaveho nabi ngenda bira muri context yuko kuba umuntu akoze neza yaba ari impamvu ahubwo ituma aruhuka atari impamvu yo kumwongera indi manda
muri make mwe mukagira muta ahubwo kuba imyaka cumi n'ine igiye kurangira ushatse wakongeraho n'imyaka ibiri hafi itatu perezida Kagame yayoboye uwari perezida Patrice Bizimungu avuyeho muri make wasanga ari imyaka cumi n'irindwi ukavuga uti naruhuke
abananiwe abakeneye kuruhuka kuba no muryango ikindi kimwe n'ikiri kinakomeye cyane tiene perezida ni umuntu uburya ni umuntu ashobora kugira ikindi kibazo gituma adashobora kuyora ubumaze guhinda itegeko nshinga ese tubaze ikindi niba akomeza kuba bamukundaka kubera akomera akora ibyiza byiza cyane mu Rwanda nkuba ko atazavaho akazategeka kugira azapfira umva rero babaye ikindi kibazo icyo bita wena n'ubwami hari n'abaza bavuga bati kuko perezida ategetse neza none uzamusumbura n'umwana we n'umwuzukuru n'umwuzukuruza cyabari ikindi kibazo cyene
cyabari ikindi kibazo Claude Gatebuke se murebye ku miterere y'itegeko ubwaryo nuko Rwanda ruhagaze ubu ngubu nibyo nagarukaho umukanya hari impamvu mu byukuri impamvu ireba Rwanda nk'igihugu wagira uti yatuma koko abaturage bahaguruka bagasaba ko itegeko nshinga ryahindurwa
ubu urebye mu gihugu muri rusange nta mpamvu ihari yatuma abaturage bahaguruka ngo basabe ko itegeko nshinga rihindurwa icya mbere nuko n'ukuntu ryanditse ntiryabombye guhindurwa ntabwo ari itegeko rihindurwa kucyerekeye manda ntabwo manda ebyiri ntabwo zirenga ku myaka iyo manda imara cyo gishobora guhinduka ariko kuri cyo guhindura itegeko bwaryo uko riteye ntabwo ushobora kurenza manda ebyiri mu Rwanda kugeza ubu nta mpamvu n'imwe hari yuko iryo tegeko rihindurwa nta nubwo mbona impamvu izaza izatuma rigomba guhinduka keretse abanyarwanda bose bapfuye hasigaye umuntu umwe ari we ugomba kuba perezida akanakora ibintu byose impamvu abaturage babikora ubu ngubu yewe ngisubireho nuko abaturage bafite ubwoba abaturage batinya Kagame abaturage batinya FPR abaturage babonye ibintu byose FPR yakoze igihugu cyose guhera ibyumba kugeza icyangu ibyo barabizi ibyo byose byabaye bazi n'ibyabaye nibiba ku bandi batemera ibyo guverinoma ivuga uko bibagendekera abafungwa ababurira ingero ku buryo icyo FPR yabasaba cyose cyangwa se Kagame yabasaba cyose icyifuzo cye nicyo bakurikiza abaturage bazi ubwenge
ahubwo bwana Gatebuke mwe muzamuye n'ingingo abantu benshi bakomeje kwibazaho ese mu byukuri ni abaturage basanzwe basaba ko itegeko nshinga ryahindurwa cyangwa se n'ubuyobozi bw'ishyaka riri ku butegetsi busaba cyangwa se bushakisha uko abaturage babyiyitirira kugira ngo basabe ko itegeko nshinga ryahinduka bwana Frank Mwine
yes Etienne gye ndavuga nk'umunyamategeko abaturage birashoboka ko basaba perezida nibyo nakubwiye dutangira nti burya abaturage uko bayoborwa bagendera ku kintu kuvuga ngo ese dufite n'ubwo hari nibyo ngira ngo akomeje gatebuke aravuga ati wenda bafite ubwoba birashoboka birashoboka ariko ubwo wase baboterwa n'iki kuko mu Rwanda ikibazo kinahari nuko nubwo hari abavuga bati itegeko rihindurwe abavuga ko ridahinduka ntibemerewe kuvugira aho ngaho ubwo gatebuke yagumye ko ari Kigali havugira ati gye sinshaka ko iyo tegeko rihindurwa gatanga n'impamvu ze ubwo twumvise nka Frank Habineza avuga ati gye sinshaka ko itegeko rihinduka kubereza impamvu n'izindi ese iyo icyo abo bantu bavuga ko iryo tegeko ritagomba guhindurwa bo mu Rwanda baremerewe dufite iyo ngiyo umwanya wo kubivuga ibyo ngibyo nicyo kibazo kinahari cyane ariko niba tuvuga ko abaturage bavuga bati perezida adukoreye byiza turamushaka ngo asubireho kuko hari n'abanditse banditse wenda ntibavuga ko ari aba FPR gusa harimo n'abantu batari aba FPR hari abantu wenda umuntu yavuga ati abo bashyigiye bajya ku ishyaka rya FPR ariko muri rusange iyo urebye umwuka uri mu Rwanda kuva ku mupaka ugeze ku wundi abaturage wenda babikura mu bwoba babikura mu bushake iyo urebye mu ruhame bavuga ko perezida bamukunda ibivugira mu cyumba simbizi urumva cyaba ari ikindi kibazo cyane
cyaba ari ikindi kibazo cyane ko abatavuga mu butegetsi bwo mu Rwanda bavuga bati mu Rwanda nta bwisanzure buhari ku buryo umuturage cyangwa se n'abandi bantu benshi bashobora kuba bavuga mu by'ukuri icyo batekereza mu ruhame bityo bigatuma n'izo mpaka zo kuvuga ko itegeko nshinga ryahinduka nta mpaka nyakuri zakorwa bwana Gatebuke birumvikana uko biri kose n'u Rwanda uko riteye ubu ngubu no kurufata uko rumeze mukumva se ku muturage usanzwe ibyo ngarukaho cyangwa se mu mategeko muyarebye ingaruka cyangwa se inkurikizi byagira mu guhindura itegeko nshinga ni izihe ku mibereho y'abaturage cyangwa se ku gihugu bwacyo
ingaruka zihari nuko icya mbere urebye u Rwanda uko ubutegetsi bwagiye buhindagurika abantu bose bagiye ku butegetsi bakomeje kubugundira bakabugumaho no mu gihe cy'ubwami abami baricanye hagati ya Musinga na Rutarindwa donc bakorera na za kudeta iyo cyose ubutegetsi burambye bugatinda na revolution muri 59 kongeraho n'ukuntu na Kayibanda uko yavuyeho na Habyarimana uko yavuyeho na Kagame nakomeza cyangwa se FPR bagakomeza kugundira ubutegetsi uko bumeze bizatuma n'ubundi butegetsi bwa FPR burangira hamenetse amaraso kandi ntabwo ari ngombwa FPR ishobora no gutsinda abaturage bayitoye koko batanze ubwisanzure koko bwo gutora abantu hakaba abaturage n'abantu bazi ubwenge baba bazi consequences zo kutavuga ubutegetsi neza cyangwa kutavuga nabi n'ukuvuga rero n'ukuvuga ko iryo tegeko igihe rizahindukira ni nkaho muri make icyo gihe haba habaye declaration yuko azongera hakaba andi marorerwa mu Rwanda kubera ko niko buno butegetsi burambye haba mu Rwanda no mu bindi bihugu byinshi ubutegetsi bw'abadiktateri bagenda bagatinda bakabugundira bakumva ko ari bo bonyine bazi ubwenge mu gihugu cyose ko ari bo bonyine bashobora kukiyobora igihe cyose birangira nabi naba Mobutu turabizi uko byarangiye na ba Kadafi na ba Saddam isi yose niko bimeze iyo ngiyo niyo consequence nizo ngaruka zikomeye cyane ku Rwanda nuko icyo gihe abantu benshi bazahagwa kubera iki kintu cyo kugundira ubutegetsi.
Ndabashimiye bwana Claude Gatebuke namwe twanzure namwe bwana Frank Mwiremwe mwe murebye u Rwanda inzira rwanyuzemo mukareba n'amategeko uko ahagaze n'itegeko nshinga uko rigomba kubahirizwa byaturuka ku bantu byaturuka kuri president cyangwa se ku nteko mubona ingaruka inkurikizi zaterwa nuko itegeko nshinga rihinduwe ari izihe ku Banyarwanda n'u Rwanda mu bihe biri imbere.
Urakoze Thierry, ntabwo twageneralize ibyabaye muri Burkina Faso, ibyabaye kwa Gaddafi, gese ko mbibona. Nge ndavuga ngo ese kuko ni ngombwa, ndavuga ngo ntabwo ari ngombwa. Ariko impamvu ntanga si nyiza abandi batanga. Impamvu ntanga ni izihe? Ndavuga nti Nyerere yategetse kuva 62 kugeza 84 yatangiye atanga ubutegetsi abuha Mwinyi, Mwinyi abuha Mukapa n'abandi. Urumva Nyerere yamaze kubaka umusingi wa cyama cy'amapinduzi. Yamaze imyaka 24. Perezida Kagame ntabwo ari amara imyaka 24. Ni nk'imyaka 21. Birashoboka ko ashobora kuzubaka umusingi, birashoboka nk'uko uwo musingi ashobora kutazawubaka. Ariko jyewe nishyize mu mwanya w'u Rwanda imyaka 20 Kagame n'ibintu amaze gukora akoze ibintu byiza cyane. Niba koko abanyarwanda bamukunda bibamubwire bati muzehe musaza ukoze biza cyane none reka tuguhe ikiruhuko uruhuke abanyarwanda ni benshi abanyarwanda bashaka mu munyarwanda usoboye n'FPR ifite abantu FPR ubwayo tezera byivugiye ati imyaka 20 manda yanjye nirangira niba mu byukuri nta muntu uzansimbura ubonetse mu ishyaka ryacu mu Rwanda muri rusange nzaba byo nakoze byose ari imfabusa nicyo kintu
nifuza mu Rwanda banetse. Ndabashimiye bwana Frank Mwine namwe bwana Claude Gatebuke tuganiye ku kibazo cy'impaka zatangiye kumvikana mu Rwanda z'uko itegeko nshinga ryahindurwa rikemerera president uriho ubu Paul Kagame kongera kwiyamamariza manda ya gatatu yo kuyobora u Rwanda. Murakoze cyane. Namwe nshuti mwatwumvise mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mbonye umwanya wo kongera kubatumira ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga ni ikibazo kireba buri munyarwanda wese twifuza ko mwakwisanzura ku ijwi ry'Amerika mukatubwira akabari ku mutima tukaganira kuko niko demokarasi yubakwa. Mwese rero turabatumiye kwitabira gahunda zacu za buri munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mugire ibihe byiza.
Dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.